Been a long time coming. I'm still in the building, doing it for my people. Thank you, Tonga Records. Wakacha, J Ryder. Hela naomba niongeze busara, mimi nifanya kazi kweli nisijali mshahara, sifanyi tu biashara, jina langu ni biashara, na experience ya mtaa imenifanya niwe imara. Nimeanza ku rap ghetto mpaka leo nipo international, na mistari ya ghetto imehit mpaka radio. I'm in the building once again, man, you better clap. Mimi na respect, power na fame, what's up. Hii ni zaidi ya ku rap, rap yangu iko beyond. Ni zaidi ya kusika track za radio. Nimeingia kwenye mziki na miaka 11, miaka 10 imepita na bado tupo pamoja. Thanks to the fans, the industry na media. Vikwazo vipo vingi ila still nasogea. Karibu chakula mpinzani mezani cheze draft. Unaweza kawa super kwenye game bila sharp. Strong and yes I am. Nimepenya, nimesimama, niko strong kwenye game. Mungu nibariki daima, niepushe na njaa. Nitofautishe na masta wengine wanaoshinda bar. Nipe deal kama Coke cause I know I can. Hii ni true story kama Obama kumshinda McCain. Napiga ishara ya msalaba alafu nasema amen. No pain, no gain, no money, no love. Uni ushindi na usaka bila nguvu na ubavu. Kinipiga kofi sikurudishi kwa tusi. Beef sijui na bob, sina nachotaji peace. Nilikuja nikaweza hii game nikatoboa. Hater wala sikuski, mashairi nimeanoa. Vikwazo vipo vingi na mipango inaendelea. Nimeleta mapinduzi, wapinzano shangilia. Toka Singida mpaka Dar, machizo na niaminia.
No.